Yeah, life is so good. Nilishafunga kurasa za machozi na huzuni. Nimeandika upya, sitazami nyuma tena. Yaliyopita sindwele, twende tukange yajayo, tuyafanye ya milele. Moving on, I'm moving on. Na mulika mbele, siangalia nyuma. Moving on, I'm moving on. Mana kwa mbele ndiko kuna hatima. Moving on, I'm moving on. Na mulika mbele, siangalia nyuma. Moving on, I'm moving on. Mana kwa mbele ndiko kuna hatima.
Move on, 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 move on.
Kwa maumivu nilijifunza, hali ngumu zimenijenga. Ni Mungu tu. I'm not here by mistake, God has been holding my hand. Kufika hapa ni kwa nguvu zake. Whoever praises his name, he is my firm foundation. He's the rock that I stand on. I'm not here by mistake, God has been holding my hand. Kufika hapa ni kwa nguvu zake. Whoever praises his name, he is my firm foundation. He's the rock that I stand on.
Moving on, I'm moving on.
Na mulika mbele, siangalia nyuma.
Moving on, I'm moving on.
Kwa mbele ndiko kuna hatima.
Move on.